chili onye uku dokwu aipo mata pata chili ata pata chili onye uke ogeliga aipo mata pata chili ata pata chili onye uke ogeliga majugo onye uke nemo majugo onye uke nemo majugo onye uke nemo atapo mamu majugo onye
Aba Nyade boda ta pata chile mu ne kuwebe Nyade boda ta pata chile mu ne kuwebe Haji uchukwe meka Haji uchukwe meke zibu ukodo na kone Haji worldwide IG International Limited Nna mulia na nuke banyi yo Nna mulia kana bo letifu gribati Letifu gribati hezi buo nyamulo doko Onya jelu bule nuke nutezi bo manyama Lolo vejini hezi buwe Abo mulo mumu mama e anye kenegi o Nova mula tabu hata chili Aiji Uwe tobe ka mwasi etoni Wago se lapu kwa weje bebo hine nubu Nobu mista loba tokolo nyako la tabu hata chili Ibe male tioku Manaka su dikwa na imie O wale wanyo banambido izizi Yetube tube Nonya zili nyombo bakuna kuna Ipe male ziopunu Ike mpe muke kene kene O wezu se atabu hatachili Atabu hatachili webido wezu vefe nune Mwene kuive ma Koje nute zibo mwenye Lola ka tezi hibuwe Yezi munya tabu hata chili wanya magibia yile gumu Oso die me, oso die mako Managing director Jack Hen Concepts Nigerian Limited Otobu Hinda mulu kiru ka yezi hibuwe Nemulu chukwe meke zibuwe Nemulu chidera Hava mule bube chuku Nyana kene chuku Manya mano ya delegi mwana Mwane hibuive mwa Hatabu none nugu Mweno katane Mwese niage jeba boja Welu na boja nene Webido kwa wanisi Mbani hibuive mwa Chuku wenyele nyakane Hata pata chile nikwego hibuwe kari ya nyaruwe Majukuduku Onye chuluki chulive Majukuduku Onye jiki jive Hata bu Okala nyane liye kwe One wangole Oya dele ima Onu nelie linkizize na boja nyaka nina mwende Omu nemu Anasada tapu na nkete Muna mwakwiva na koda tapu hata chile ima Mwe take hilie Ona adionu ma Elelele ewe 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 Ijemu ijege 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 yeni. Leti filo mine sabata ni yeze ipuo. Nonya tola tapu atachili. Chibu zubi yeze ipuo. Onyeza konyo, onyeza konyo nyabu. Onyeza konyo nyabu. Owe vi mweze ipuo. Zubi. Onye jiji jiban hive, onye mweligi mwelive, onye jolo ge jolive. Zubi, kijebe ne, elegeje tibwe sunyane swayelena. Yuste tikalazi ezepwe, mana tabu hatachile, nana halainu su ezepwe, ezepwe. Izizi wanu naba eze po naba nondu naba nibu. Umu natabu atachili nde uke mulumu. Nekwonu natabu atachili yo. Kai chukwanya, kai chekwanya, aneche kwa gala aneche kwe. Unanuli ibe nneku.
Atapuata chili, onye uke mamu. Atapuata chili, onye uke udoku. Kaipuaba atapuata chili, onye uke okelega. Kaipuaba atapuata chili, onye uke okelega.
Hey.
Wajugo onye uke ndemo. Wajugo onye uke ndemo. Wajugo onye uke ndemo.
Ilo na wuse market, omo akie rike. Obundo ne wewo na wuse market nina. Etube tube, noba tapata chile zuluna. Unye uke dalolu, anemu noga delegi mwa. Atapu, nezianu mubi kemba mwa uganya. Kimalivige melemu, na mataka bubo. Chifu to chuku badie Oju go chuku nyelinde uke nina Yezo moko Onunu nyokune nyeye Okune nyeye kendu uke nina na nyeke Okala nyobi oma Okala nyobi ocha Okala nyobi ocha Wanemu noga delegi Ndeuke, nekono kune nyeife Nyana atapu atachili Unu chekwa ve chekwe Obodo ne chekwi ve vangwele chekwe Una anakona suku keno kono kamuna Okune nyeife Leba 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 Ne mandaro macha Victor Colo Eze iku keni nenange kondo na kone. Wevi chinye lugo, chinye lugo ego nye uke. Atapata chele se mu kenege no gadelegi mu. Nyane zi wanye, chive me kokolo. Eza ne bubedike. Eza ne bubediko nye uke nge kanyina. Mangu nebe o, mangu nebe ne, mangu nebe ne. akọ onye ezi ọwele bia n'ọhịa dịle mma ọgaranya obiọma nwanne m na m ekene ekene haiti ife afụlụ ọzọ na ana ibo afụlụ ọzọ wanụ na n'ibo nke ka anyị na-akụ na-ebu afụlụ ọzọ onye n'ibo obi ya wele ọgaranya obi ọcha ike mma nwoke na mma nwa ekene ekene nọọsi m kene nne ya ochie chibedi winu mmadụ ekwe ezabata okwu ebi ezabata ọgaranya ezabata ni ọ ga-adịlị gị mma onye oke onye nwere gị nwere ibe onye jụrụ oge jụrụ ibe nwadị anaghị ezi m kene gị mụ ya dịrị chibu pita mmadụ eke ọkaba alụsi obeledu mmanwụ obeledu mmanwụ obeledu mmanwụ obeledu mmanwụ obeledu mmanwụ obeledu mmanwụ obeledu kaijebe obeledu o inụlụ kaijebe obeledu o ija 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 isem isege Joseph Wese MBA CFO President Uke Community Association USA ọgaranya bịa wele Chukwu Baloge High Chief Udemba onye ukenne m nwanne m nọ ga-adịlị gị Chief Frank Njom Wevichi nwata kwaku na amago nze ka ị na-akpọ n'egwu onye amago nze be ya ooya dịle mma chi nwata kwaku na amago nwanne m n'ọya dịle mma Chief Pauline Usenendo merọra wanụ na golo nke ka anyị na-akpọ merọra ndagolo be ya ụ na nke ka anyị na-akpọ n'egwu merọra dale gamele n'emu nke merọra bụ odogwu ọgaranya merọra bụ odogwu merọra bụ odogwu ọgaranya merọra bụ odogwu Prince Romanus ọfọmata nke ka anyị na-akpọ wevi nwa bụ nne a na-akọkwa nke ka ọ dụ na-akpọ n'egwu nwa bụ nne a onye akọkwa gị bịa yiri n'egwu ọgaranya bịa ya dịlị hatabata chilo onye oke n'ọkpọ nke ka anyị na-akpọ n'egwu nwajukwu bodogwu onye nwere gị nwere ibe nwajukwu bodogwu na onye jụlụ gị jụlụ ibe ọlọgwụ gbachitele ezi ya na akpọnye ọbụ na n'ụkwụ ọgaranya bụ ichitele ezi nnọọ na-eme ọgọ gwevi nwajugo leba leba na ịma darọ atapụ leba na ịma ndarọ macha
atapụ atachili onye uke mmanwụ atapụ atachili onye uke odogwu atapụ atachili onye uke ọgịlịga aịkpọba atapụ atachili onye uke ọgịlịga nwajugo onye uke nne m nwajugo onye uke nne m nwajugo onye uke nne m atapụ bụ mmanwụ nwajugo onye uke nne m nwajugo onye uke nne m nwajugo onye uke nne m atapụ obodogwu aịkpọba atapụ atachili onye uke ọgịlịga aịkpọba atapụ atachili onye uke ọgịlịga